Makadunyiswe uJesu Kristo. Musawe inkosi yethu uJesu Kristo, uthando lukaNkulunkulu uYise. Uzalwane ngomoya ocwebileyo makube kini nonke. Namhlanje ithandwa zami ngifisa ukuba sifunde encwadini yokuqala yamakhosi, isahluko seshumi nesishiyagalombili, kuze kuqale evesini yamashumi amabili kuze kuba amashumi amathathu nesishiyagalolunye. Kuleyo mihla u-Ahab inkosi yathumela kubo bonke abantu bakwa-Israyeli, wabutha abaprofethe bakaBhali entabeni yaseKhameli. U-Eliya wasondela kubantu wathi, koze kube nini nimanqikanqika phakathi kwezinhlangothi ezimbili na? Uma inkosi inguNkulunkulu, landelani yona. Kepha uma kunguBhali, mlandeleni yena. Kodwa abantu bathula kabaphendula. Wayesethu Eliya kubantu, yimi ngedwa oseleyo ongumprofethe wenkosi. Kepha abaprofethi bakaBhali bangamakhulu amane namashumi amahlanu. Sinikeni inkunzi ezimbili. Basikethele inkunzi benye, bayihlahlele, bayibeke phezu kwezinkuni, bangawokheli kodwa umlilo. Nami ngizakulungisa enye inkunzi, ngibeke phezu kwezinkuni, ngingawokheli umlilo. Bese nibiza igama likaNkulunkulu wenu, mina ke ngibiza igama lenkosi. Kuyakuthi lowo uNkulunkulu oyophendula ngokwehlisa umlilo kube nguye onkulunkulu wangempela. Bonke abantu bavuma bathi lihle lelizwi. U-Eliya wayesethi kubaprofethi bakaBhali, zikhetheleni inkunzi nilungise kuqala ngoba nibaningi, nibize igama likaNkulunkulu wenu, ningawokheli kodwa umlilo. Bayithatha inkunzi abayinikwayo, bayilungisa, balibiza igama likaBhali. Kusukela ekuseni kwaze kwaba semini bathi, Bhali siphendule. Kepha akubanga khona izwi napendulo. Bagiya bazungeza ilathi abalakhileyo, bathi emini u-Eliya wababhuqa wathi, memezani ngamandla ngoba unguNkulunkulu. Ngabe mhlawumbe ucabanga indaba, kumbe kukhona akwenzayo, kumbe uhambile, kumbe ulele ulinga ukuvuswa. Base bememeza ngamandla onke, basika ngemimese nangemkhonto njengomkhuba wabo, base bagxaza igazi. Kwathi nalapho isidlulile imini, bagiya behabalasa kwaze kwaba isikhathi sokunikela umnikelo wantambama. Kepha akuzwakalanga nelodwa izwi nampendulo. U-Eliya wayesethi kubantu bonke, sondelani kimi. Bonke basondela kuye. Wayeselungisa ilathi lenkosi elalidiliziwe. U-Eliya wathatha amatsha alishumi nambili njengomumo wezizwe zamadodana kaJakobe okwenza kuye izwi lenkosi lathi, igama lakho liyakuba u-Israyeli. Wakha ilathi ngamatshe egameni lenkosi, wazungeza ilathi ngomsele owawungagcwala ngezimbiza ezimbili. Wasehlela izinkuni, wayihlahlela inkunzi wayibeka phezwe kwezinkuni wayisethi igcwalisani izinkambe ezine ngamanzi niwathele emhlatshelweni wokushiswa naphezwe kwezinkuni benza njalo ke wabuye wathi pindani wayisethi ngokwesithathu pindani baphinda ngokwesithathu amanzi agobhoza elathini inxa zonke wagcwalisa nomsele ngamanzi kwathi ngesikhathi sokunikela umnikelo wantambama u-Eliya umprofethe wasondela wathi Nkosi Nkulunkulu ka-Abraham Nkulunkulu ka-Isaka Nkulunkulu ka-Israyeli wathi veza namuhla ukuthi nguwe onkulunkulu wakwa-Israyeli nokuthi mina ngingceki yakho nokuthi konke lokhu ngikwenze ngezwi lakho ngizwe Nkosi ongilalele ukuze laba bantu bazi ukuthi wena Nkosi unkulunkulu ngempela nokuthi wena ungaphendukisa izinhliziyo zikholwe kuwe wawusuwehla umlilo wenkosi wawuqeda umhlatshelo wokushiswa nezinkuni washisa namatshe womisa umhlabathi namanzi ayisemseleni kwathi ukuba abantu babone lokhu bazwisa phansi ngobuso bamemeza bathi inkosi yiyo eyunkulunkulu impela yona iwunkulunkulu siyamangaza sibonakaliso sikankulunkulu baningi abaprofethe Eliya useseluyedwa kuyavuka kumina ukuthi nanamhlanje baningi abayibiza ngabaprofethe abayibiza ngeyinceku abayibiza ngabaphathiswa bemfihlakalo kodwa umbuzo ukuthi basakhona nabantu bakaNkulunkulu basakhona nabantu uJehova abakhethile ukuba ngabo izwe liyaqonda lilazi iqiniso noma olimi lethu sikhuluma amagama azozwakale mahle kubantu kodwa isiphetho sawo kungukufa uthi u-Eliya indaba likayikhethele yena inkunzi indaba ngambemezo wenu uNkulunkulu asihlezulele hlezu sahambile hlezu khona sakwenza hlezu nilibele hleza kanizwa lithi izwi likaNkulunkulu baze bayisika ngokwemgomo yabo nemkhuba yabo kodwa uNkulunkulu wabo akaphendulanga lethi izwi likaNkulunkulu Eliya wamemesa kuyavuka kumina lo mhlabeleli othi Nkosi sibonakalise othi Jehova sibonakalise othi ndlule emfihlakala uzibonakalise othi simakade kade besenza inhlekise emzini wakwethu bethuphi phole uNkulunkulu enimkhonzayo nasemsebenzini hleze bayahleka bathi nihleli nithi nemamiseni nihleli nithi niyasonta nihleli nithi niyakhonzwa nihleli nithi nenzani kodwa bukani izinto enizenzayo kunabantu abajabulayo ngathi mikho ungajabuli ngamsitha sami ngoba ngwile athi ngelinye ilanga ngiyakuvuka athi ungathokozi ngamsitha sami ngoba ngisebe umnyameni athi ngelinye ilanga uJehova yakuba kukhanya kumina ngobude bendlela siyaditheka nathi siyafuna ukufana nabo bonke Sithayi kade ngangimzama uNkulunkulu akangisizanga. Ubezwa abantu besididisa. Bethu uNkulunkulu uyalekelelwa. Bethu uNkulunkulu uyabhekelelwa. Athi uNkulunkulu ngeke akwenzele konke okunye kubele uzenzele kona. Athi obhala kahle encwadini kaJeremiah chapter 17 verse 7 no verse 5. Athi uqale kusiba umuntu othemba kubantu. Athi nothemba lakhe likumuntu. Athi kodwa ubusisi umuntu othemba kuJehova. Athi nothemba lakhe lungJehova. Athi uDavid esengimdala. Athi namabanga sengiwahambile. Athi kodwa nkaze ngimbono kaJehova esenqotshiwe. Kwesinye isikhathi bekubiza ukuba ngibe ngedwa, kodwa ngimeqiniswene lungThixo. Kwesinye isikhathi angisidingi isixuku. Angibadingi abaningi abazovumelana nami, kodwa bekumele ngibale iqiniso ngithi uJehova uthe. Kwesinye isikhathi siyamemeza salukwazi. Sithi emzini kababa kaze kwenziwa lokho enikwenzayo manje. Athi emzini kabhekisisa athi angikwazi lokho esenikwenza. Ebesibaswela abazothi uze wafuba abanoma singakwenza ukuthi pho nina nikuthathaphi lokho esenikwenza. Athi nikufundise ubani? Ngoba la ekhaya abazali bethu abasifundisanga. Nitshele ubani? Ngoba baze bashona abazali bethu bengakwenzanga. Kwesinye isikhathi bengimele ukuba ngibe ngedwa, kodwa ngimeqinisweni kunokuba ngilandele isixuku esongibulala. Athi ekhaya kodwa ngifundiswanga le nto othi angiyenze manje. Athi ekhaya bazothuka uma bezwa ukuthi emsebenzini sengikhuluma kanje. Ekhaya bazothuka uma bebona abangani bami ngihamba nabo ngenza lezinto. Ekhaya bazothuka uma bebona umuntu engithi ngiyamthanda, engithi ngizamshada, engenziso kulichilo. Esiswele lenkonzo yokuthi angifundiswanga kanje. Besiswele lenkonzo yokuthi emzini kababa kaze kwenzeka. Besiswele lenkonzo yokuthi angimele iqiniso. Ngingafuni ukuhamba nabantu egcineni engizofa ebese ngima uNkulunkulu. Ndlovukazi yezulu ayibenathi sibusise sivikele. Mayisikhanyisele sinike amandla negrace elivela kuNkulunkulu. Ngegama likaYisebene ndodana. Nomoya ocwebileyo. Amen. Ngiyakhuleka kuwe Nkulunkulu wami. Ngiyakuthanda ngenhliziyo yami yonke. Ngiyakubonga ngoba ungilonde kulobu busuku. Konke engizakwenza namuhla ngizokwenzela ukudumisa nokuthanda wena. Konke ukuhlupheka okungangivelela ngizokubekezelela ngenxa yakho, ngihlawule ngakho izono zami. Ngithanda ukuzuza iziyekelo ezuseka ngemkhuleko nangemsebenzi yami. Baba Nkosi, ngilonde futhi namuhla. Ulonde nabo bonke engifanele ukubakhulekela. Ungisize ngixwaye konke ukona. Sicela ngoKristu iNkosi yethu. Ngegama likaYise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen. Swatina.